Obulamu bwange munsi nange bwe buli koma nze ndibeera ku mbaga eri muggulu nze ndibeera mu ssanyu mu maaso g'omulokozi ndibeera Dayo mukulu ndibera musanyu omulimu gwange kunsi guli baguwetebu ndidayo Olugendo lwange mu nsi mwe mpita mbonabona muggulu ndibeera mu kiwummulo bwe ndibeera ne Yesu mu kibuga ekitukuvu ndi
Kiwongo chokufa siriba na kukankana Yesu walibanga ankulembete Eti subizo Yesu cheyampa kwebutandika Nituka